Hold up. When I say pull up, you know what I mean. Bring that shit back.
Ras Freddy.
Baby, do your thing, baby.
forever.
Girl, I ain't so different. 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 See the girl, I move so different. Girl, I ain't so different.
Can I get your number? Can I get your number? Excuse me. Can I get your number? Can I get your number? I'm a gonna alert ya. 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 Nani kivuta waya? Ujue ni shajikoki. Nani kivuta waya? Ujue ni shajikoki.
Bacha hizo mbana bana.
Misina ma story mob. Story ni moko tu. Timana na zile mob. Story mitopo tu. Story ni koko tu. Marafiki mabopo full. Them fool you wanajifanya wamelewa. Na kumbe wana stress za kuolewa. Boo. Subiri maisha ya wapikie. Boo. Nipe na mamini come through. Makini so waru waru. Nishazi changa changia mawazo tujenge hekalo. Spring along, time hustle. TZ, JZ, Russell. Wallahi. Mako mimi na chotaka nilipak. Mazima mama mama K National Park. Papa K, mama K, I know you smart. Jodi mebarikiwa wala soki smart. We play smarter. Rafikizo walisema nini does it matter. Ulimboni menasa, kaumboni sodata. Ulingoni sikuwa chiviri fimbo minachapa. Maringondo kabisa nazikisha nkikupata. Jili zangu ndefo zina ukingoni. Kataba samu kama kidoti wa kingoni. Wapinzane wa hemi maji shingoni. So, excuse me, can I get your number? Can I get your number? Excuse me, can I get your number? Can I get your number? I'm a gonna alert ya. 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 Acha wale kukompe, kompe. Ushindani siogopi. Mawisi ni kampuni, shori misiro poki. Na nikivuta waya.
Ras Freddy.
Pesa ya starehe sikopi. Kwenye mzungu kwa misi toki. Haitokuwa na shaka siongopi. Kucheza mudela soiba ati ati. Usinipoteze katikati biti. Nipoteze kwenye moyo. Mangi mtamu nitakurusu kuwa mchoyo. Sikuja kula tunda. Nimekuja kupanda mbegu ya matunda. Sisi tuwe mizigo maisha yawe bunda. Kwa lugha ya nyumbani nkukunda. Leo nimegonga like kesho nitapenda. Na siunajua kupenda kweli sio kupenda ga. Vile unakani co-star kwenye hili movie. Na vile minister haswa gonna be a movie shore. I'm a gonna alert ya. 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 Excuse me, can I get your number? Can I get your number? Excuse me, can I get your number? Can I get your number? I'm a gonna alert ya. 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 Nikivuta waya.
Taka sangu juni meza ya magata. Ampada.
Ras Freddy.
Nasikia kuna tuzo mpo kwenye listi. Nasikia mnabebwa kwenye ma playlist. Nasikia mna ndugu na hawa journalisti. Na bibi kusu hizi bibi za kukenda ku.
Even the government agrees. He's a dangerous DJ.
Ras Freddy.
Ni meza ya magata. Ampada. Toto mbili tatu kutia lata. Ampada. Daraja mbili ngale lo. Daraja hili watani masura. Ampada. Daraja mbili ngale lo.
So beef chief mina. Natoa nyimbo nyingi, sikumbuki kutoa nyimbo, minatoaga hiti, eti who am I?
Tabasamu juni meza ya magada. Ampada. Toto mbili tatu kutia lada.
I tell them niggas don't bother. I be in the East Coast getting more saga. I be in the land number four fathers. In the club spending rands on the boat bottles. Yeah, I'm with Joey in the squad. TZ make a start, I be going hard. Ain't it funny how these niggas used to hate? Now I'm 777, got Ugali in my plate. Mungo Ibariki, spit it a cappella, speed it like a hella. Keep it super mega, long way if I drop the top, Shaella. Bega, cover the combo. Jake, HB, that's the stronghold.
Stronghold. Don't bother.
Tabasamu Juni Meza, ya my brother.
Don't bother.
Chotombili Tato, put the
ladder. Don't bother.
And I don't believe in Galileo, Galileo.
Don't bother.
I want you to be my love. I want you to be my girl. I want you to be my love. I want you to be my girl. Oh, 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 oh. I want you to be my lover. Nikupende kama pila au masala. Nikukarange kama githeri na nyama. Kwanza nimependa hiyo maskara. Kumeni mama ngozi nyororo. Figa iko seti wororo. Mimi nisha voli nonono. Mimi nichezesha kama munati na kolambo. Chini chini anacheza chini chini. Pole pole sinapusha chini chini. Chini chini anacheza chini chini. Pole pole sinapusha chini chini. I want you to be my love, my love. I want you to be my girl. I want you to be my love, my love. I want you to be my girl. Oh, oh, oh. Wananitanga wakori bifuri. Imependanga msikana marakori. Anabinanga sikati si maroni. Na anaendanga kanisa ni muhori. Anapananga kuchisa loko. What do you know I'm from the lesson?
Lady of
Fame, way to get up on me. How many mother, mother, son now? Chini chini, anacheza chini chini. Pole pole, sinapusha chini chini. Chini chini, anacheza chini chini. Pole pole, sinapusha chini chini. I want you to be my love, my love. I want you to be my girl. I want you to be my love, my love. I want you to be my girl.
Say that you die for me, yeah. Oh yeah. And I say that we die for you, oh, oh now.
Even don't the government agrees.
Don't let them change.
Dangerous DJ.
Don't let them change. Don't let them change.
I'm gonna fix everything. Anything, cause I wanna be with you.
Don't let them change.
I'm gonna fix everything, gonna fix everything, gonna fix everything. Girl, I'm gonna fix everything and fix anything, cause I wanna be with you.
Oh yeah.
Rass ready.
And fix anything, cause I wanna be with you.
Nitafanya unachotaka, nitakufuata. Niwe nawe. Unachotaka, nitakufuata. Ili niwe nawe.
Kuzim doni kae fiti for you.
Oh my god.
Nasko mawiki doni self cafe for you.
A boy chenli nakula noma. Baby nisipoku waipi tani tatoma. Ni wiki mbili misi takuona. Pumbu za sinapu tatu tengeneze boma. So baby I'm addicted to you. Need you more than the air that I breathe. Ata nikitunga marigange. Oh baby I love.
Come here, son of Gandina. My woman, my papa, my papa, my woman. money is my property. My property.
Fresh
money is my property.
She's my property. My chapati. My Bugatti. My Yogati. She's my property. Ukwana bate sagara kusakate. Bebe chimoto kamvuga chikekete. Na yesifa yonjagale zango zimekete. Awote bakulimba lavu yawe ya gete. Bagala jasi ya pumpumba wete. Na yesikali wasija kubaganya. Chimanyi busimatu wa ya kubaganya. Kucho bugaga chenine chochori no manya. Era lavu gweru baru kendo baby gwe panya.
Kakuzena joro. Kuma maichi wojoro. Era ya gala buro.
I like the way she wipe on the bed. Fun fiesta, I put on repeat. Girl, me like the way she wipe on the bed. Me and my baby, every day we live.
Come here, son of a nina. Chugala chuka chenina. Come here, son of a nina. My woman is my property. My property. My woman is my property. My property. My woman is my property.
Shorty gave me then she called me red and miss sleeping with a girl next door. And when she see me, she says she don't go back. Boy, would you give me some, give me some? Shorty gave me then she called me red and miss sleeping with a girl next door. And when she came, she says she don't go back. Boy, would you give me some, give me some? Shorty wanna rock, shorty wanna Shorty said ketchup, make you give me back shot. Shorty wanna rock, shorty wanna ketchup, make you give me back a yeah. So, so, bam bam banana bam banana banana bam bam banana bam banana bam 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 banana bam banana banana bam bam banana bam banana bam 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 banana bam banana banana bam bam banana bam banana bam 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 banana bam banana banana bam bam banana bam banana bam. Shorty gave me then she called me red and miss sleeping with a girl next door. And when she see me, she say she no go mind. Boy, would you give me some, give me some? Shorty gave me then she call me red and miss sleeping with a girl next door. And when she came, she say she no go mind. Boy, would you give me some, give me some? She wanna bounce to the naira and the dollar and the pounds. See, see, she say she wanna bounce to the naira and the dollar and the pounds. See, this girl know they use me ton ton because I like a picky bum bum. This girl know they use me ton ton. She wanna give me some. This girl, they never trouble no one. Cause if you trouble this girl, Bobby. See, shorty gave me then she call me red and miss sleeping with a girl next door. And when she see me, she say she no go mind. Boy, would you give me some, give me some? Shorty gave me then she call me red and miss sleeping with a girl next door. And when she came, she say she no go mind. Boy, would you give me some?
She says she want this, she says she want that. Told her give me love, she said baby stop that. She says she gotta go, told her baby come back. Give me that thing where you gave me last night.
She says she want this, she says she want that. Told her give me love, she said baby stop that. She says she gotta go, told her baby come back. Give me that thing where you gave me last night. You're my
Grass
African
Freddy.
Girl, I wanna beat all the African drums on you. I'm your African guy, I can shoot all these pieces of spy on you. You're my African girl, let me beat on these African drums on you. I'm your African guy, need to kill how my fishy who spy on you. Cause baby girl, you're my formula, a formula. Yeah, Basile on the formula.
Ras Freddy.
Yeah, baby girl, you're my formula, a formula. Yeah, Basile on the formula, a formula.
Baby, I'm Yes, me gonna devote. L-O-V-E, me love you, girl, full foot. Anything you want, yeah, you can order. Me love you, me no need another. So tell the girl, I'm not to bother. You want more than a billion dollar. Straight down to Addis Ababa. This kind of love is taking us further. Nobody tells me
I want this kind of love.
Zina, baby nange wenkuwa ngachoyo yanze chinkuwa baby bambi tonika o big thing evi dunge nikolera sweet thing kotaka and the ice it ate in the melting iyo mala chokita kekwe watu tonsa kumizani mkwano tombi mapima kekwe swado njiga masaji iyo mala chokita kekwe baby kekwe.
Ras Freddy.
Kama mzuke mekupanda kwanzia leo niite daddy. I when I hit that spot, baby call me honey. You know me. Asali nitatiririsha, utaiponja kwa ndani. Vitendo nazipitisha, mambo yangu sifanyi kisani. Kuni balama za chui chui, tabia za kifisi mistambui. Napendo kifunga kwa bui bui, yeah. Baby go down low, go down low, go down low. My baby go down low, go down low, go down low. I make you dance, oh. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Go down, I make you dance, oh. Giddy 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 go down. Mendo na vyo zitingisha, unatatisha nimeshikanisha. One time, nanisha pata picha. Vile ntashikanisha arithi na mbingu katikati. Nijenge puli ya mado, baby girl utashawa na mado. Imagine, shopping uende Bangkok, itisha on the night. Baby go down low, go down low, go down low.
Unataka kiki kwa piki piki, mara black mara white vipi. Kama unatikisa kibiriti, I play no game, I'm sode rafiki. Ukija kama upepo utapepe, na ukijifanyo na mapepo tunakepe. Kama unataka mchezo kawashe luninga, sikizi hakuna mtu anataka ujinga. Ujanja wanyani mchini utaingia kingi, meli na elea feli na zama shilingi. Haraka na harakati zako za pimbi, unataka kucheza wewe na ushike filimbi. Binada wange kwa nature, maneno yange shootingi kama risasi. Vitu vingine vikienda avirudi reverse kama sama. Asararo inachopenda tunasemaga pesa makaratasi. Hakuna wasi wasi, tukaze mwendo ili twende na wakati, hey. Tuniyeweke tuzo za wachukiaji. Mungo kuna watu na vipaji. Karusha madongo kwenye maji. Mbona upige michongo tani kwa midani. Mara chenga mara no network. zigizaga vichwa vieleweki. Life squeeze imezidi kwa complicate. Ukichanganya na mambo ya internet. Jela, tatuka na picha ukutani. Jela, tutafuti mchawi nani. Sasa chagua utajifungia chumbani. Au unatoka goma liko uwanjani. Kushoto kulia, tu chini kama tia. Mzigo wa abiria, dereva na gia. Kichwa cha panza lewe sifa kama bia. Situko serious, wana trap pia. Binadamu wange kwa nature, maneno yange shootingi kama risasi. Vitu vingine vikienda avirudi reverse kama samaki. Asarado inachopenda, tunasemanga pesa makaratasi. Hakuna wasiwasi, tukaze mwendo ili tuende na wakati.
Ras Freddy.
Kama ni kuku tutachinja ho, kama ni nyama tutachoma ho, kama ni supu tutakunywa ho. Baby let me give it to you.
Tum 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 tum.
Wacha ni kupe.
Tum 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 tum.
Baby let me give it to you.
Tum 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 tum.
Wacha ni kupe.
Tum tum
tum tum tum tum tum tum.
Tum tum
wacha ni kupe. Tum tum.
Even the government agrees. He's a dangerous DJ.
Ras Freddy.
Kila siku nakusoma kama subtitle.
Nikiwa nawe nahisi nimeshinda loto. Ukiwa mbali nani atanipa joto. Walikuimba kwa ngoma halusi mabele walikucheza ngombole. Musa Juma lipopo kasema Marcelina, you make my heart go up. The way you show me your love make my heart go up. Yeah, it go up. The way you give me your love make my heart go up. Yeah. Hata waluya wakuwane wajifanya wakuwani watameza meza. Nanjaro za manguli ni nanjaro za atwali. Tunatesa tesa tesa ye. Kwa upendangi masponsa ye. So simple like a pilot. Ukikosa sembe na mure. Nda, tunakula pia super great.
Anywhere that you go, anywhere that you go, oh. Anywhere that you go, anywhere that you go, oh.
Hawilo longoma wali kuimba kwa ngoma. Halusi mabele wali kucheza ndombole. Musa Juma lipopo kasema Marcelina, you make my heart go.
The way you show me your love make my heart go rap papa. Yeah, it go rap papa. The way you give me your love make my heart go rap papa. Yeah.
Hata waluya wakuone waji
wadi wata meza meza mate oh. Kuna jaro za manduli ni na jaro za
atuli. Even the government agrees. He's a dangerous DJ.
Ras Freddy.
Napenda vile unavodunda. Ukitembea unafanya ni kutake take. Kwali mola kakukumba. Unateketea vile uko lit na zvanku kate. Sijui ka unakopi. Yamini nani mitaani woni ita OG. Nataka vipi ya toti. Iko vipi kwani we mgeni hapa Nairobi. Najisi na voli kidi likidi. Kana komba nifanya kana digidi digidi. Uchikidi chikidi ya na digidi digidi. Mashode mengine sali ni tibi tibi tibi.
Toto kibobo. Kibobo. Uyu mtoto kibobo, kibobo, yani kibobo. Sijamuona kama ye, ye, ye. 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 Yani kibobo. Itadunga suti na tai. Nimfate ni mnongoneze.
Pole pole.
Wambie yendo na tai. Ananipa mima wenge. Toto laki nai robari. Ufazi kote yendo metawala. Sioni noma yani mbwane sobari. Hakini pasika time inakwala. Figa kamjaka yani bala. Nyuma, vigirigi. Washanga kiuno ni nasimama. Wima, pakalfajiri. Figa kamjaka yani bala. Nyuma, vigirigi. Washanga kiuno ni nasimama. Wima, pakalfajiri. Toto high class. Singa singa kimanga. Yani working class. Bila kusita nango wananga. Yani mtoto high class. Mala singa singa kimanga. Yani working class. Bila kusita nango wananga. Toto kibobo. Kibobo. Uyu toto kibobo. Kibobo. Yani kibobo. Sija muona kama ye, ye, ye. Yani kibobo.
Follow the rhythm, feel the bass. Follow the rhythm, feel the bass. Be man, be the one on the kiss. Who be the one on the kiss? Uno na vili pandisha juu. Na vile na vozungusha uu. Notification come you liking what you see. Yeah. Is it me or are you feeling my body? Body, body, body. Me I have to wonder. Boy you miss under. This letter janja janja. What's a good pretender?
Ras Freddy.
Mwaga pesa upati na mango. Mipango yako ya kisha babo.
Can I make you sweat, 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 sweat?
Oh na na.
Wet, 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 wet.
What the?
When I say pull up, you know what I mean. Bring that shit back.
Ras Freddy.
Moranga ni mekam na mandom. Zitirani na siti zimetoka ngong. Kina wako wezi mpata mini kasadam. Kwa wako mna reda sinima haram.
pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko ni mchazo ni haram ah. Pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko ni narungu na nitam ah.
Boko haram, boko haram, boko haram, kizi teri tunasite zina karam. Boko haram, boko haram, boko haram, kizi teri tunasite zina karam.
Kushoto loko nyoto akosho polo shi mapunyeto itapuwa kwa mashata kani mento unangawa madame ni kani dento lazeminia ni nanguu bila njugu unastuka na utatosho na kirungu ngeusle kuina mecheze ya madudu na kodudu na nyuma anatundu toka grini na jaba ni kuchomni kusitie kichomni kurolie kindomni kuchambue kifomni kumangie kisho kukundaruwe bifo kukuzamue dufo pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko ni mchezo ni haram ah. Pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko ni narungu na nitam ah.
Boko haram, boko haram, boko haram, kizi teri tunasite zina karam. Boko haram, boko haram, boko haram, kizi teri tunasite zina karam.
Piga koto, watchman akingoto, shika toto amejazo na kijoto. Hile mfemu adi kuliko kokoto, akwa kijani ni mkule tukimboto. Harami moto zikishika teka ngoko, gizani ni kunguri kumeja mapoko. Itabidi ndio nijenge kikokto, ndio nipande nijengwe kiraunfo. Namurambi namuratish kwa kikombe, ndio nisani zile nono na sikonde. Kama 40, itisha zote, akirombo saa, ongeza token.
Pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko ni mchazo ni haram ah. Pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko ni narungu na nitam ah.
Hold up. When I say pull up, you know what I mean. Bring that shit back.
Ras Freddy.
Government agrees. He's a dangerous DJ.
Drinks na my yanks, drinks na my yanks, quick gamo. Sit up on a drinks na my yanks, drinks na my yanks, quick gamo too. Sit up on a drinks na my dem, drinks na my dem, quick gamo. Sit up on a drinks na my dem, drinks na my dem, quick gamo too. Sit up for idea, kuna kiroro, quick gamo too. Then if what I hit it, gonna roll on, we're calm. Wanna drink slam of them,
Awa tuna slide tu kwa mariem. Tukitafuta maresh kwa magem. Yuna tuna dana wewe uko game, yeah. Niko game inde. Inapega poster inde. Misi kama ethics, ita change position. But I don't have to bang. Yeah, niko na drinks na my yanks. Drinks na my yanks, wait, ramu. Niko na drinks na my yanks. Drinks na my yanks, wait, ramu too. Sito kona drinks na madem, drinks na madem, wait, ramu. Sito kona drinks na madem, wait, ramu too.
Sini furahije, na kuna daige. Kasindano kame jame. Karoro kame piga mukoro. Mumafisi wako chrome, mbogi ligi mbonyosi. Nika juja juvile kakotika. Piga deki na bado kana piga. Sema teke na figa liya mita. Vile kana penu, boxa na haribika. Akichuna mboga niko westi. Makele kirombo sani na chesta la fisho. Ile design ya live. Mide, mide, leo nina mide.
Drinks na mayengs, drinks na mayengs. We gramu. Sini kona drinks na mayengs. Drinks na my drinks, wait, come on too. Sit up on a drinks na my dem. Drinks na my dem, wait, come on. Sit up on a drinks na my dem. Drinks na my dem, wait, come on too.
Sit up every single door. Sit up every single door. Sit up every single
door. Hey, Mabuma. Mabuma. Manyele check, makeup check. Sasa va upeleze. Nataka tutoke dina baby. O mimi na wewe, mipango metek. Wale check. Unavonyele wange mimi. Wakati sina baby. Uwala mnongoni. I want to spoil you today. Mosheri, uwala usogope. Mfuko metuna. Tell me what you want to do, my boo. Hey, my boo, we can catch a movie tonight, my boo. My boo, tell me what you want to do, my boo. My boo, we can go clack tonight, my boo.